This is the African music mix on the Voice of America.
Yeah. What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
I'm gonna go to the store.
African Music Mix. African music mix, where genius meets rhythm on the Voice of America.
Lazima kuna siku moto tutawaka. Kadi za wazazi zile zagaiwa bure. Utanyeka we mpaka usipate zile. Kadi na mzazi ambazo shilingi 500. Mbona mna kiburi ambacho hakina mfano? Daktari umone matatizo akutatulie. Jibu takalopota kachini ulie. Daktari kutola macho mweleza kwa makini. Jamani nimekuja hapa nina upele mwilini. Ambiwa ti mtu kaoge maji ya barini. Ushauri wenu nyene kama nguvu za giza. Wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza. Tweke tunguni basi tujue moja. Mama mjamzito omba msaada kujifungua. Nesa uke na simu na bwana kizigua. Nauliza swali na jibu pia nalitaka. Hospitalini kule kuna mtu afuga paka. Kama yupo basi leo ipia kaondowe. Basi turusuni soko soka tukaondowe. Na tukaja pale sito vjetika risasi tu. Krrrr, dakika mbili tu. Kuisha kabisa pale mamu shwari. Hapa tunama profesa umesomea Ulaya. Mbona mkaugua nye mwenda kutibia Ulaya? Kunani Ulaya? Ulaya, Ulaya. Tupani hela basi na situ katibia Ulaya.
Wauguzi, daktari na manesi wauguzi. Taratibu jamani haya. Taonana wabaya haya. Wauguzi, wauguzi, daktari na manesi wauguzi. Taratibu jamani haya. Taonana wabaya haya. Wauguzi, wauguzi, daktari na manesi.
kunyanyaswa tena siombe akutana nesi mwenikasa ambaye ujanawake alichezea matokeo yake kwa tasa atapa huduma za ovyo tena sio za kisasa hapa liongee uongo sisi wanasiasa wapo madaktari wanazifika kwa kuua mimba machozi analilenga nyimbo na voimba simlizikia hospitali ya Mwanyamala yaliyotokea baba makamba ongea wizi mama kidedea mama ujepatwa na ule mkasa poe sana Mungu wako atakusaidia hembu tichambue maswala haya kwa undani najua mwingine mtacheka lakini mimi sina utani daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo hapo hapo mlagai na maneno yaliyo matamu lazima atakwambia I'm going to the lunch time saa tatu lunch time gani wakati tumbo la nkata mie au ni hapo pate mbele za watu njeje maumivu ya jino ndugu zangu sio mchezo ukienda hospitalini utambua kata 2020 chafadhali umtafute bakai mambea au matumla mkae naye mkaongea akutandike ngumi moja tu jina wako ngoke hizo 2020 ukajipoze na chochote hospitali unaomba hela na rushwa ndogo hawana imani kwa wale mambo hata watoto wadogo ukweli kwamba usimamizi wa serikali mdogo na nyoo uguzi kama serikali wajai wagonjwa wasaidieni msiwate kibui kama mboi mboi bwana hatuwezi kukubali asimia 80 alama zote kwa serikali yes alama zote kwa serikali
from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Otoritimbi, wana ngotele timbi na molani
Mbina mwele kere, tene tidu titiye
Banga tiponsi, somo warafadeso Simo kegimila kwe na tene kofi
Yeso mbi unana mo
Sekiri teti molenge
Asamba tifadeso
Ake mataka Molengeti batala
Yeso mbi undana mo
Sekirite ti molenge
Asamba ti fare solo
Ake bataka Molengeti batala pe
Yagime Sylvain Plein feu à Bois-en-Blain.
Plus.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Top of the man.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa. Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
I'm not going to be able to do it.